Attend all the beer. Dango tweke se kubani na chenzu dola bikungula. Nangenere se kubani na chenzu dola
aroma.
Amasoga kuli ku aroma. Kuva Kampala shi aroma aroma.
Obamu na mbalala, obamu na masaka. Chobo manya mwana mbugu miaka saka. Zenarisi kwa mulavu kwebu nyavitaka. Na yona kuwe saluti mchaka mchaka. Yeah, think about you always. Kuhirira kagalo, counting days. Mpebi janjalo, mkuwe maze. Tukola gana, never change my ways. Yeah, demu wachibanda taraba naku. Okuja konga, tunude kukarenda. Demu wachibanda tabu wasafu. Kubochi manjiburi chibanda spenda.
Your body hoti hoti ngomu sana. Boba soft, tovita kuona. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi Malubala?
Embassy.
Your body hoti hoti ngomu sana. Boba soft tovita kuona. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi Malubala?
Simu kuwindi mtu wa yagala matiribona. Nyumirwa life weli muu genjagala vyona. Emi woke jifumbirwa mulunji jirikona. Mtu wa lari kujenya njo vache chirichona. Obo yagala tono wa nyingi kwata. Amazo kaiwe mjo mazo kuwata. Siburi ruvu wamburu wangeke kukwata. Mweno sema yanja muli muru kwata.
Aumbuna mumbuna mu. Aumbuna mumbuna mu.
Kati tuko zetu dia.
Aumbuna mumbuna mu. Aumbuna mumbuna mu.
Tuko zetu dia.
Aumbuna mu. Aumbuna mu na ngiri mbuna mu.
Kati tuko zetu dia.
Kwa gala mu. Kumbula mu pesa tu sechi mu.
Tuko zetu dia.
Chichoba dogamba. Chichoba dogamba.
The freshest nigga around town. Ah, aroma. Yo, King Kong. Ate, la biso, la biso, la biso.